sezunjalo yabonga ntombi yabonga sesidlule kokuningi nawe ngibonga ukuthi awushintshi noma kutheni wena uhlezi unjalo ngiyabonga ntombi yabonga
Yeah,